mtu kama Andrew Kibe ile yake pia bado ni
podcast. Jamie, eh, lazima tu mention Kibe
bana. Bana Andrew Kibe Andrew Kibe ile yake bado ni podcast.
Si podcast.
Ile ni podcast. Kinodhia. Ah man. Kila siku before nilale lazima nisikize Andrew.
Hi guys, welcome to another episode of Unspoken. Thank you. This is episode 27 and manze, consistency. Consistency ni ngumu. Anyway, this is episode 27. Thank you for tuning in to another episode of Unspoken. Of course, I'm your host, Awiti. And today is a very special episode, by the way. I have some very, very important people here in studio today. I have two gentlemen, two amazing gentlemen today on studio. And nataka tu waje introduce.
Hi, I go by the name I am Woka Kijana wa Rembo.
Yujina inaniba ati Kijana wa Rembo. I don't know wale watu Facebook walikuwa wanajiita Kivu mpenda mahaga. Brayo mpenda wa mama. Hi Woka, how are you?
I'm fine.
Mm-hmm.
It's amazing to be in your space today.
Mm. Ah, karibuni.
Santi sana.
Mm-hmm.
Wacho kijana jindu. What's up everyone? Ni Khalifa hapa. Yeah, thanks for having us. Yeah, it's been a good experience. I tusha ingia na like na feel the vibe.
Mm.
Yeah, that's what's up.
Hey, nice. Thank you for coming. Thank you for hosting, for gracing this podcast today, and welcome to the Unspoken community. Woka, mm-hmm. Tell us about yourself. Kiasi.
A little bit about myself.
Yeah.
I'm a student, interior design student.
Mm-hmm.
For the interior design student.
Mm-hmm.
I'm also a part-time MC.
Nice.
Bado mini podcaster.
Woo!
Bado mimi ni etcetera.
ETC.
future biker.
Nice.
Big dreams.
So
mi naitwa Khalifa, like I said. Mini interior designer pia.
Mm-hmm.
The same class na Bush. Mini dancer. Nezasema mini dancer. You just name it, I'll do it. Yeah.
Anything. I like that.
Yeah. Like me pia ni gamer, unaona? Like vituka hizo. Yeah.
Gamer for me, unajua for me, you play Formula 1. Formula 1 nakingi aje. Formula 1
ni racing. Like ningependa kukua na rest.
Mimi nataka kujua hiyo. I don't know how that Formula 1 works. I want to know how to game.
Yeah.
Formula 1 ni watu wako na pesa.
Sisi tutakuwa na pesa.
Leo ma Grand Prix uko France. Nipoa.
Oh nice. So you previously said that you are a podcaster.
Yeah.
Well, so just tell us about that.
Oh, so me Khalifa and a guy called Lord Brian Muga, we have our own podcast. It's called the Hot Boxing with the Khalifas.
Ish. Mm-hmm.
That's where we do our thing.
You do our thing. Nimesikia tu jina Hot Boxing. Guys, Hot Box, if you know, you know. Hey. If you know, you know.
It needs no introduction.
It needs no, eh, hakuna story mingi hapo. So, how many are you kwa podcast?
Watatu, but, okay, kulingana na venye, imepata response, more people want to join us, but sasa tunawaingiza kama guests.
Yeah, of course. Nice.
Kuna wale wase wanakujanga like the regulars tu wenye wana hata episode moja wanaingia the next. Yeah. Kutusaidia pia like with the hosting and stuff. Pia kutupia perspective.
Different perspectives. Yeah.
It's inakuwa important mazee kama mna conversate.
Mm-hmm.
Mkuwe na mse adi expert TV.
Yeah,
so kari story na madem naita busha. Mbreda Woka.
Masuma naito nani?
Jano wa Rembo. Wengine nao wanapenda tu first hand moshene. Kwa hivyo on set lazima wakuje.
Tafuteka wanakuja
wanajipanga tu mapema.
Nice.
Asikize episode before hata ireleaseiwe. Kuna watu kama hao wanapenda kujoin space yetu. Tuna appreciate.
Nice.
That's why like tumekuwa tukifikiria kuanzisha maybe a live like
when you go live.
Yeah.
That is dope.
Go live. Yeah.
Oh nice. So you all are part of the same podcast called the Hot Box Podcast. I like it. And that is the main reason we are shooting this pod today. Like being young and being young in the podcasting space. So briefly just tell us, why did you start the podcast? Why Hot Boxing? Why the three of you? Mbona mlijichoose just the specific three of you? How did the idea come about? Why did you start the pod?
Okay, let me talk about my podcast. The podcast. It was an idea like I had. Ilikuwa idea nilipata maybe nikiwa hivi second year. But saa kuimplement ilikuwa ngumu kiasi juu like the equipment and stuff. So I decided like we should start na Kenya tuko nayo juu itakuwa more like itaonyesha sasa hiyo growth.
Mm-hmm.
So nikaanza na simu peke yangu actually. nilikuwa like sikuwa confident sana, so sikuwa bring out.
Yesterday yako inanikumbusha. Venye mkua shule mkua na motivational speaker. Ile mimi ya motivational speaker nakuja. I started my business with only one grain of rice. Tell us.
So
you're like, in second year at the time when you started the idea.
Yeah.
Mm-hmm.
So like kulikuwa na the one that is not around, Lord Muga. Alikuwa na ni push like we fanya hii kitu. Akaona maybe si implement, akamua like jump in. Akanisaidia kiasi. We did the first episode na yeye pia. Then tukaona we need some other dude baze. Some other vibe man watupe another perspective pia yake. So tukaita Bush pia alikuanga mse wa podcast by the way. Yeye usikiza wase wengi. Actually mi ujua other podcast through yeye.
Which year was this by the way?
2020.
It was in 2020. Time ya corona.
Yeah.
Alafu funny story. Tuka shoot podcast ya kwanza before I did to upload. Simu ikaibiwa.
Akikai.
Ikaenda na content yote.
Ikaenda na content. That mulishoot your episode ya kwanza, the three of you.
Ikapotea hiyo.
Simu ikaibiwa. Alafu story ya podcast ikaenda aje.
Tukaenda chini ya maji kidogo tena.
Mm-hmm.
Tukatafuta my equipment kidogo. Sahi tuko sawa. Sasa tunapiga job kila Friday.
New episodes every Friday.
Nice.
Bado like kuna days tuko na specials like Valentine's. Nakumbuka we had to record an episode for that event. Yeah.
Oh nice. I like it. So what hot boxing? What does your podcast mainly talk about? What is your niche? What do you talk about on your podcast?
The reason why we chose the name hot boxing ni unajua wase wengi wasema tukipiga story kama maboy, mnaona ngani kama mnachochana. Ndio maana watu wanazita story za jaba.
Story za jaba.
Sasa zetu si za jaba.
Ni si za jaba.
Zetu ni za ku hotbox. So like tukiingia pale tuta hotbox to
meditation.
Tunapeana advice. Okay, kile kama venye mnasikiza like every week tuko na episode nini tofauti.
A new episode dropping.
And topics huwa zina change. So like nini topic ikichange inamaanisha tuna flow tu na current tazita nini?
Current trends.
Trends tu. Mm-hmm. Kitu ina happen ndo tunaongea kuhusu.
Mm-hmm.
Generally that's it.
We mainly focus on maybe love and relationships.
Like sisi naweza sema tuna focus na anything and everything. Story na love, yes, but si uongelea.
Maybe do you think you should focus on one niche? Ndio mtu anajua, me, if I want to stories of love, ni advice you na heartbreak, na love, na relationship, tibu ni nisikize hotbox. How is it maybe? Juggling topic, kutafuta topics. Think, how do you maybe get your topics? Is it from maybe, busha kujelewa seme, ay manze, there's something I'm experiencing, but he lets me make a podcast. Past experiences, am I your friend has experienced something? How do you get your topics?
Okay, so most times, like, you find that venye tuko, we are friends. So, like, daily, unaweza pata tuko pamoja. So, kuna things who come up during the week, mko, man,
ilazwa tuongele.
So sometimes topics ziyo kujaivo. Other times unasikia, we have a group, so like we discuss, someone comes up with maybe something anataka ku-inform wase kuhusu. There is an episode we did about finances. Yeah. Iyo ni ilikuwa tu ya ku-inform our listeners kuhusu like how to kujipanga, kiasi. Bado, as we are learning, pia tunataka wa learn. Ndio maana mimi naona like atufai kufocus on one thing juu kani story na love. Sote pia tuna learn daily about love. CC experts.
maybe labda to grow na nyinyi sasa kwa hiyo learning process. So mostly like tunataka tu guzaguzia topics zenye una feel tuko sawa. Na pia zenye ziko interesting kwenu na kwetu.
You mentioned earlier both of you are students at mbona mtisimi penye mnasoma? Mtaki watu wajue. Mtaki watu wajue mko kampo gani?
Campus ni Maseno University.
Maseno.
Siwezi sema big shout out kwa ni ile place imetuonyesha maneno.
Character. Manze Maseno character development.
Tunakaa ngumu juu ya place.
Mm. So both of you are in fourth year now.
Yeah.
Fourth year. Eish. Yeah. You're about to finish. Same kwa 4.2.
Mbakisha mwezi moja.
Alafu.
Hii March, April, tunatoka.
Tunatoka. Mkwe official taxpayers. Hey, it's not easy.
Lakini nani aliwambia tunalipa tax.
So that is nice. So you are both students. So how is it juggling school? Being a basically, how does your week look like in school? How was your week? Just describe how
for
was
the, for the both of us.
Mko the same class.
And you were class moja.
Who is the other? Loda ni tofauti. Na wako wapi? Aja apology letter.
Alisha tu
so busy kiasi, but maybe next time.
Next time. Yeah.
For the two of us, like nini yetu schedule yetu si tight vile ya classes. So like we can be able to juggle around school, podcast, life, tuna manage tu.
So unapata like per week classes zetu si mingi. So mostly tuko idle.
Sema idle.
Yeah, so as in sisemi tunakuanga idle. Nasema hiyo time kuna hiyo option lakini hatu choosing hiyo option. Ndio maana like tuko kwa podcast, tuna shoot, tuko kwa studio yani tuna shoot. Other times tuko tuko zabi tunajibamba pia. Hivyo tu.
Oh nice.
Mara nyingi ni sherehe. big shout out to Amapiano tu aki. Jana was awesome.
Jana by the way tulikuwa na walker Amapiano. It was so dope.
There was no way I could miss that.
Even
like mimi nilikuwa nimesema kuende aje.
Me by the way
and then I got lucky, someone bought me a ticket thanks to her.
Hiyo
ni Valentine's gift.
Nice.
Imekuja too late but nashukuru sana.
Me by the way, you know, I've not always been a fan of Mama Piano music.
Why?
But that when I was here at work and nilikuwa naambiwa ati we're supposed to go for the Mama Piano tour, I was like, Mama Piano? No, I'm not like a Mama Piano fan. Bigger. But when I went yesterday, nilikuwa tu like, Mama Piano is dope. And Mama Piano is like a different type of music from all the. Mama Piano is like reggae. Like Mama Piano ni kama like it's totally different from all these other music. Na kuna watu wanaelewa kabisa. Mimi sikuwa naelewa. But miss like I have not always understood Mama Piano. Like but yesterday when I went to the Mama Piano tour, nikasema, this music is dope by the way. It's so dope. And manze, for me the DJs killed it. What stood out for you for the show?
Mimi. Performance by Freddie K.
Freddie K mwenyewe from DJ SA.
Okay, you know most DJs wa Kenya. Hawajui ni nini wanaplay Amapiano juu ndo inachezwa
hiyo
time. Hawajui Amapiano ni nini.
Jana naona venye tulitoka
mapema, I hope they learned.
Tukaenda club tukaulijianza Amapiano, nikamwambia udija toka ende home.
Maze
tunajua wallahi kuna wase kama Amapiano tu una, kuna msemo so, like I'm satisfied to Amapiano because you need to understand that music man.
Manze and that guy can dance. Ule jamaa amejaza
ni mpump like he's dancing.
Alikuwa analilaisa.
Guys, if you don't know what you're talking about, yesterday was Amapiano tour at Bukungu Stadium, Kakamega County. So, we're talking about the podcast and the Hotbox podcast. How old is it now? How many episodes are you guys so far? I was listening to your last three recent episodes.
Episode number 5 ndo tume drop juzi.
So, briefly, just take us through your production process.
Team yetu imejaa tu like our friends still. So unapata kani producers like tuko na kadhaa.
Mi hata sina producer. Niko peke yangu, nafanya hizi shit zote peke yangu bana.
Pia si tuna work on that. Actually, the last episode tumejaribu like tukai produce sisi, tukilearn. Producer alikuwa hapo lakini we were trying to learn. The next time tuko independent. But then ipoa, see, unaona like anytime unadai tuko hapa studio. Pia si tunadai kuwa chivio. Tumerecord other podcasts, lakini like kuzi drop ndo hatuja drop.
Are you planning to drop them? You know you can record and then you don't, you're like, hata miso zengine na recording and then I don't, I end up not even posting the, you
kuna zenye, kuna zenye tunajua, like,
too sensitive. Zengine una feel like, umejichomea, unasoto,
kuna zingine zikitoka huko inje, watu wanalala mteja. Na wengine wanaachu.
Walai, mimi hiyo kitu chaya nifanyikia.
Family man anaachu.
Hiyo kitu ni by the, inakuanga si raisi by the.
Producer kiwa around, tunambip, ana tushu time enye, tuneza pull up, tunaingia studio, just doing our thing. But juu tunarecord maybe once or twice per week. Tunakuanga tusha bonga. Tukajua like hii episode, tunabonga hii topic, nini nini. Though tutakange kuscript sana juu. Itokei naturally. So sometimes tunaoptingi kugo like with the flow.
The flow, yeah.
So
tunagatha. So who edits the pods?
Editing, kuna producer.
Mjia kujana producer, mmeacha watu wangafi yuko. Producer ni nani?
Aiko Jeff Handel.
Kuna Jeff Handel. Tulianza though kwa sketch. Big up sketch.
Sketch
artist. Yeah.
Okay, nice.
So that's pretty much the process. And kuipost sasa inakonga sisi sasa. Like unapata kuna siku Walker ata post, kuna siku nita post, kuna siku Lord Muga. We are working on the videos too.
Nice, yeah, but the visual content.
Lazima mtuone, lazima mwone sura zetu.
The visual content. Mtuchangie
za ring light, man.
It's good to be. By the speaking of that visual, it's good by the, you've seen with the current trends, the future, the podcast now do well ni if you have the visual content. People want to see you. Hata mimi watu wameni kazi hapo wanda kuniona. Lakini bado niko.
Sasa sisi kama interior designers tunataka tuwapigie set moja hatari.
Kali.
Set moja hatari.
Nice.
Hata kama utaki kusikiza podcast unaweza come to chill, utulie.
Nice. I like that. I like that. So how is the response so far for the Hotbox podcast? How is the response? How is the done? Is it something that
Sai tushafika 270 plays. Tunasikizwa in 8 countries.
Countries, nice.
So I can say tuko sawa.
It's
considering tuko on our 5th episode, tuko sawa. Sai siwezi complain, tuko fine. Tunaendelea tu.
So who do you think maybe is your listeners? Most of your listeners, students from Maseno?
Most of our listeners.
The age group.
Age group. Between 20 and 27. Mostly. Wase wengi ufall under your category. Juu wengi waondo wako kwa age groups zetu. Waondo wana relate na vitu zenye tunaongea kuhusu vitu tume experience.
Nice.
Like it's all about kurelate tuna wase. Ndo mana like stories zikikuja. Like tunawambia zetu. Tuna open up. Bede kuna stories mingi sana nimesema kwa pods. Jai ambia mse.
Maze.
So kitaka tu.
Wako kuna siri.
So like tunajaribungi kukua ourselves. Tukiwa studio. No, like to capture the listeners, you know? Unajua kusikiza.
And it's not easy by the way being yourself because you have to, you're putting yourself out there. The whole world, the whole world can listen to you because your podcast is available worldwide. So the whole world is can listen to you and it's not easy just putting your life out there by the way. It's not so easy. So basically maybe just tell us how is it being young in the podcasting space? We are students, both of you are students, Hothia students in Maseno. How is it being young in the podcasting space? Because you've seen like now podcasting is big. People are scrambling to get in the podcasting space. People are scrambling to get in the creativity space because like basically creativity and social media like is the future, sahi. Digital space, like being in the digital space is like maybe like the future because you can earn a living from it. So basically how is it being young in the podcasting space, especially being in campus in the podcasting space? How is it? Kuna unaweza enda mahali mpras but eh manze woka listen shike kamzinga hivi wana uko na wewe kuna ile ukiambia ati eh bana buda sina kitu wewe siku na ile podcast yako. Sio, kwenye podcast haikupei. Unaona kuna hiyo pressure. So how is it?
it's kind of hard sometimes to unapata una spend on like making this money. Work. And returns.
Very true.
No, no say bado.
Be patient.
Lakini sa like niyo ni kitu tunapenda kufanya. So tunajibamba at the same bora, time. Lakini bado do tunatafuta. Si ati tutafuti do. Tena like ime, ni kitu happen like kaku podcast ni kuongea tu, sindo? Like ni kuconversate. Na hiyo ni like a lot happens a lot. Kwanza in campus lazima ukwe na a gang of friends and stuff. Unapatanga most times mki sit down kuna stories unatakanga wase wasikie. Lakini like jua wako hapo hawatasikia jua mku record. So like si tuna aim to like record hizi my experiences nini nini. So like anytime unadai kusikiza kwa hapo. Na pia tunaacha unajua stamp yetu kwa dunia hivi tukiendelea.
Footprint How is it for you, Walker?
For me, wazazi kidogo wanasumbua.
The pressure. Wanakuambia, even me, my parents.
Why do you have to say these things to the world? Mbono waambie, si ujieke vitu private. Neza tumia example ya one of my cousins. Maze usininyonge, but ni ukweli.
Sema.
So, ukijana. Babake na baba yangu ni brothers. So the guy, he was big on TikTok. Like, yendo alikuwa kusema yo time. I think you know him. And then kidogo mkaona account yake imefungwa.
Tebua tumjui tuambie. Tuambie, we want to know him.
Arajita Niklaus Bryan.
What type of content alikuwa?
Content, okay, general content. Alikuwa sana sana alikuwa mpenda kubonga stories za horoscopes, madem, Sagittarius, sijui Aquarius, nini nini. Vitu kama hizo. And then pia alikuwa na vlog kuhusu life yake. So like, Miss Jui, the dad found out aje. Okay, wako tu, but si huyu pia wako mtandao. Maybe anajita na pseudo account fulani akaona. So like akampigia simu akamwambia, bado unafanya hizi vitu zako za TikTok? Sitaki kuona tena. Ilibidi kijana ame delete account.
Hivyo kabisa until to date.
Alafu funny thing, alituchukia. Why? Aliona ni kama sisi ndo tuliambia the dad anafanya hiyo nini ya TikTok.
Sasa na bakal mwambia hivyo tu akakubali akadelete. Ai, sange kwa rebellious.
Kuna wazazi wengine huwezi rebel.
Alikuwa na McDo.
Okay, mi venye najua alikuwa naishi fit.
What about now?
Bado wako sawa tu.
Sasa you could create his content at all?
So far sijaona content yote akicreate.
Lakini like someone told me like one thing about art ni lazima tu itakusumbua, lazima itakuhaunt. So utapata tu amerudi kwa the scene.
Hata kusumbua na maparo utabiki.
Mimi kwanza naweza taka sana arudi. Kila time ningeingia before nilale, lazima nipitie tu page yake. Ni nice. Akona stories funny. Alikuwa vibe. Bana, lakini mimi si ni hapa ni hivyo. Mzazi akikuja kuniambia niachane na podcast pole. Mom, dad, pole.
Mzazi anakuambia uachane na kitu you love doing. I know it should not happen like that. So the pressure from the parents is worse. Even me I have pressure from my, let me say, my circle, people around me, my parents. So until the, like, even relatives, they start even borrowing me money. Like, so nike hapo, ukuna katuke hapo nitumie. And then, ukisema auna.
I need 2K urgently.
I need 2K urgently, bana. Ukisema auna, spiti, ay, na wanonangu meposta po, mepiga brand up one spoken, na kumbe, na ile podcast yako. And then, they have the audacity to us. And no, but that person even doesn't listen to your podcast.
Nasi unafanya kazi kwa radio.
Nasi unafanya kazi kwa radio. Nasi nakonanga kwa radio, sinakonanga ukunini podcast yako. As in, kwani upati do like, It's not easy, but they're being young in the podcasting space because people don't know the energy takes, like what it takes to produce even an episode. The resources, you need resources. You need the, like unahitaji equipment, unahitaji the knowledge. Like it's not easy being in space, and the pressure is so bad. So how are we going to handle that? Being a Gen Z specifically, see what happened in Gen Z's. Many si Gen Z. See what I mean? Being a Gen Z in the podcasting space, it's not easy.
But sir, like kitu yenye tuko nayo as an advantage, like the technology pia, like unapata, una find out easier kuhusu other podcasts, like unaweza opt kuingia huko, like usikize, uwasikize, u learn from them. Pia utafute ideas, usource ideas from them. Like kuna wase wanatufanya like pia sisi wanatu inspire yani. So kuna unaweza pata like kuna Mike Tyson pia kuna nini yake podcast yake na hiyo podcast. Yes. Yeah.
How old is initially?
It ate our hotboxing PL. Like,
hotboxing. Yeah, I'll go and listen
with Mike Tyson. Kind of stole the idea from him.
Oh, nice. Just, yeah. Jojo, he has a podcast. According
Akina
to me.
Seth Rogen. Yeah. I know what
Seth Rogen.
Yeah. Yeah. I would say, like, no, maybe me or Lini. Lini inspired. Yeah, ni wali nifani kakiu.
Nimona di two chains na mtoto wake wamefungua podcast.
No, that's why everybody is crumbling for the podcasting space. That's why I think as Gen Z, tuna, like the older generation, wanna to pair like competition. So like if you see like Ukiana, for example, the bigger podcasts that are doing well, the biggest podcast in Kenya is out. Is it the married couples?
No. Kwani wewe statistics zako unatoa wapi?
See, it is a ngoja au yanaongea about easy to the love.
Okay, italingana ni platform gani?
Biggest wewe kwani what are the biggest podcasts in Kenya? Tibu name.
The biggest one.
The biggest one of the biggest three, just three.
Aya.
Zinaza.
Kuna
you think it's big.
Kuna hot boxing with Kid Khalifa.
Yes. Yes sir.
it's big. Kuna these guys. Kina Joan Meli.
The sandwich podcast
ya kina Joan Meli. Big up. Kuna these two ladies.
TMI.
Sasa but
Mantok.
Izo and Mantok. Then kuna ya Good Company inaitwa na
The Good Company KE.
Wako na podcast yao pia.
Iko nini? Sana. Si iko nini?
Ni iko nini? Even iko nini iko fiti.
So not like quote but, so no is the biggest podcast is those older people than us kina work. So our to average age 30, sindo?
Same that. That is you was there. How see was there?
That how see Gen Z. Mimi nasema sasa sisi Gen Z tuna compete na wase.
Okay.
Tuna compete na kuna hakuna Gen Z podcast Gen Z kwa hapo kwa hizo limelight.
Tofauti yetu na wao ni wao wako na fans
wako na sisi sasa tunaona sisi tuna struggle.
But advantage yetu ni ati like
we started early.
Waseka sisi ndio tunawasikiza. So pia sisi tunaweza relate na waseka sisi tuwaibe our listeners. So utapata at the end wao ndo watatusikiza tu. Mimi na feel hivyo.
Wanataka kuja perspective ya us young people.
Wanarudi kwetu bado kweli.
That's true.
And since tumeanza mapema, by the time tuko episode 100 tutakuwa tushapata hizi vitu zote wao wako nazo at their first episodes, unaona? So like tuko tutafika to your place.
So away from that, I want to ask you 5 questions. There's a segment I always have here on the podcast. When I have guests, it's called 5 under 5, where I get to ask you 5 questions under 5 seconds. So each question you have, it's just random questions. So I have each question, 1 second, 5 under 5. Are you ready?
So you either unajibu yes or no.
Unajibu answer. Yes or no, not yes or no questions, okay. Just random questions.
Okay. Yeah. So like tanos are walker, tanos are...
The same questions, each mnajibu. Oh. I think the same. And one.
Heads or tails.
Who will go first? Piki piki pop. Piki piki pakamele disco. So, walker, favorite podcast?
Hotboxing with the Khalifa.
Ah, not yours. Favorite podcast?
Sandwich podcast.
Ish.
Mantok K. Okay.
Oh, nah. Why? Mbona mnacheza tu za maboy? Za maboy. Aya, favorite music. What are you currently listening to?
I'm a piano.
Yeah, nice. Uh-huh.
Lil Duck.
Oh, nice.
New album.
What skill do you wish you had?
I wish I knew how to draw. Like, really. draw.
Nice. You, Khalifa?
Sculpting. Yeah.
Nice. Yeah. Hey, it's very therapeutic. Sculpting, it's very therapeutic. What fashion trend would you wish came back?
Have you guys watched this? It's called... Okay. This guy, 1980s, Big Mitch. You see those fluffy coats walikuwa anapenda kuvaa, zile za Gucci, sijuni Versace.
Hizo refu.
Hizo ni za mapimp.
Za mapimp.
Hiyo trend inafaa.
Hiyo trend inafaa.
Na kusuka nywele hapa nyuma. Hapa.
Kama Caspian Nyovest.
Hapa nyuma.
Oh, nice.
Mimi ningesema afro.
Afro hair.
Yeah, like kila mtu. See sasa hiyo afro, zile afro zile. Adi kichana ndani, yeah.
Nice.
And some zilema shati, long sleeves, tight, then toja tight, then uko chini.
Flare. But it was merudi, flare size. Flare, like, flare by this merudi.
Hey, like, unacheki, hiyo look ya sauti sol sasa.
Nice.
Ukipiga shades tu hapa, unataka, unaka umetoka Cuba, kumake madeals huko.
Favorite movie? Favorite Kenyan movie?
Kenyan movie.
Mm-hmm. Favorite Kenyan.
Mbona umenieka on the spot.
Mm-hmm. Watch Kenyan content. Watch local content.
Lakini kuna yenye nimekuwa nikiwatch juzi.
Usiniambie Real Housewives of Nairobi. Have you watched Real Housewives of Nairobi? But then mnafaa kunipea point of view about Real Housewives. You should have watched Real Housewives of Nairobi.
Sijawatch.
Oh, you should watch it.
Kuna yenye nimekuwa nikiwatch recently inaitwa Anas Toto. Ya
Edi Butita.
Ile ni kali.
Yeah, it's dope.
Ile iko na punchline.
Iko na punchline.
Mwenye ali script hiyo kitu
pia. Ni Edi Butita is a good script writer.
Ile ni noma.
Khalifa, favorite Kenyan movie.
Sasa me like star danganya nimewatch like 5 of them.
Nairobi, usiniambie Nairobi Half-Life.
Hiyo ni kazi. Hiyo kila mtu amewatch.
Every Kenyan person has watched.
Sasa kuna yenye ngoja yenye ime activate Kenya in account as a Kenyan movie like.
Sense it.
Sense it.
Okay. Iko production iliko bwana iko
Kenya movie
kuna Kenya si Kenya sasa kuna msi alikuwa anaendesha basi na donda
oh nice. So nini
tume survive hiyo
ani mtafuta raisi ningefanua ulize hapa secret weapon for keeping
mama around.
Keeping mama around. Mama cheating chronicles. So by the way, speaking of that, campus. Are you guys dating? Ama mtaki nijue. Malisa nasuko. By the way, mje hotboxing is a big podcast. Tuko inje and some magal dem listen to your podcast. Na kuna mso. Na uoka na kwanga na mtu kweli. Khalifa, wanasikia tisa utizenu. Maybe they don't know how you guys look like. Wanasikia, mje, you can fall in love with the voice. Wanasikia tisa utiza. Khalifa, kadem maali kanajiliza tu. Awa sana kwanga na kama mtu kweli.
Kuna mwingine juzi aliniambia. Nasikia nga tu sauti yako kwa jirani kila siku.
Akisikiza.
Akisikiza podcast.
My fans, listeners, your fans want to know, do you have, is there somebody, Walker?
Yeah.
You're dating.
But
what?
Wacha ni mweke anonymous.
It's not a kujua, wata kujua.
Kuna mtu.
Hey, nice. Khalifa. Namna blush.
Adi mimi. What? Kinda dating.
You're not kind.
Okay.
Goja.
Goja, sasa
watu wakisema
acha niongee, acha
lead by example. Huyu jamaa ameniangusha.
Wallahi tena. Sasa
sisi ndo tunamfuata bana. Yeye ndo family man. Alafu anasema kinda.
Khalifa tell us.
Kia as in ilikuwa niseme lakini sasa hata bisijui.
But the, well, that is a situation me na forget by the way. Like you don't know if it is there.
Yeah. Ama iko.
Lakini niko sawa, ni tuko fit.
What's wrong?
Yuko.
I have someone.
Oh nice. I'm glad to hear that. So by the way, how is it dating in campus? Au pia kwa ni students in Maseno. Mom from the same class. Yeah! Tebu sema wish Walker anafanya hivi. Anatingisha kichwa. He's shaking his head. Yeah. They're not in campus.
Ayuko around.
Oh.
Yeah. But chia hapo. Ayuko around.
Ayuko around ako wapi?
Ah, we, ayuko around where jua hivyo. What's your story?
In the long distance, if it's long distance, you tell us.
Yeah,
it's long distance.
Yeah.
Nairobi.
Ah, but we, relax. Stop putting me
okay,
on
so this. Okay,
so ayuko around, yeah.
You should tell us when you go around, how is it juggling that?
Long distance.
You long distance. Nani, long distance and campus. Hey, naendana.
Miusema, communication ndo kila kitu. Once you bridge communication imepasuka ama imebomoka, your relationship haiko. So, communication tu. Communication ndo lazima ikue constant. Constant, at least ina ku reassure uko na mtu.
Lakini unaweza kuwa mna communicate daily lakini mambo imechemka.
Hizo superstitions zinakuanga. Unampigia simu maybe hapatikani, unaanza kufikiria. Na leo ako na nani huyu hataki kushika simu. Hizo zinakuanga ni challenges za relationship, any other relationship. Not only long distance, but
Khalifa, how is it dating in campus?
Mina believe like dating ina depend na kila mse, like kuna mse perspective yake ya dating ako zitaza, man, mi siezi jaribu. Kuna mwingine like na ajai, maybe ajai jaribu, yeah.
But campus dating me, according to
it's
me,
it's still fun.
Not tough. It's me. It's the funnest dating in campus. Danu kuinje, kuinje.
The streets. Mina nasema ni fun juu, like, unapata mse wa kuambia kuhusu siku yako. Unapata mse wa ku, like, nyote mkoshua mkombaya, like, during the week mepitia. Sijui madaro kubounce mepitia. Sijui nini. Kuna maamushene zinaendelea huko. Like, unapata mse wa kuengage na ye, unaona? Kuna mse wa kuapo for you during, like, hii period ya campus. Juu sometimes inakuanga tough. Kuna times hadi mse wa breakdown kiasi kiasi, lakini kama wanaume saa zingine huambiangi wase. Lakini sa apart from Amorio, unapata like kiwa na mse mwenye anakuelewa, inakuwa poa. Unaenjoy, una get to enjoy your experience.
But oh, me, I remember when I was in campus, but it's a trend of maybe this campus chiles who have sponsors. See, it really affects the boy child in campus dating. It really affects the, how do boys deal with that? Maybe unapata you are dating, you kuna jetu, mimi niko na kadim kangu akutadia mimi na jetu, una jetu, ndo mama wangu, kumbe we are them, yeah, kuna mubaba wake somewhere, wewe uko trap, wewe kuna wewe ni campus boyfriend. But afa kuna
others
maybe kama mubaba hapo facilitate everything. How is it, how unaonaje your story?
Yo story sayi kwanza, yo story usumbua mse, lakini bado inakonga.
Do you even know if maybe you are chile now, maybe has a mubaba somewhere? Will you know?
Nipoa kujua ama nipoa kutojua?
Without her telling, of course hata kuambia. But
unaweza,
can you sense? Unaweza kusa kumshuku.
Nakwambia vitu mingi unaweza kuwa ujui.
Because I hear chiles, when I'm cheating, you can never know. They're worse than guys.
Very
secretive. They're very worse than guys.
So like, dawa ya hiyo kitu ni kutafuta pesa tu.
Ni do tu.
Kutafuta do. Then unajua like kitambo ilikuanga like haikuwa common. Lakini sasa hiyo unapata dema di mabishte wake wako na baba and stuff. So na wako tu sawa like awa fichi.
Fichi.
Ko open. Yeah. Na hiyo inapea like madem pressure pia. So unapata huo dem yako amekuwa like prompted kukua pia na mbaba. Yeah.
Speaking of dating in campus, you actually is in campus too, the same school.
Yeah.
Will you maybe move in? How do you view moving in together in campus with their girlfriend? It happens. See, people move in together in campo. How is it? How do you view it? Would you even think of doing something like that?
Not right now though. Nilikuwa naishi like kitambo na wase. Sawa taja, lakini
ile mtu anakuambia mbona tulipe ulipe rent na sikuje tushikanishe hiyo rent.
But sasa sasa hii ni kafil nafaa kukaa peke yangu ndo like nijijue. So hiyo ndo nimekuwa on. Sasa hii si
and would you advise her easy? Unaweza advise for same moving together while in campus?
Come kufiti ni
campus relationships.
Come kufiti ni sawa.
Come kufiti what does come kufiti mean? Come kufiti aje?
Depends. Sa unacheki kaa kwa hiyo rent instead ya kutafuta boys mwenye mtaishi kusumbuana hapa ati yo huyu amelipa first mwingine amelipa 30th hiyo period hiyo mwezi mzima mmekuwa mkifukuzwa na landlord na wezi snitch on boys wako siri tu kae tu na msupa wako yenye already msha agree huyu ashatuma rent unaona inarahisisha life hiyo time so ina depend pia na situation
tough
tough. People tough.
Mimi honestly siwezi ishi na manzi yangu kwa nyumba moja. Sai tukidate. Reason being kuna zile time mimi mwenyewe nataka space yangu. Na pia yeye niko sure kuna time pia yeye anataka space yake. Si ndio? Sasa vitu kama hizo ndo zinafanya mnaanza kukosana. Kitu kidogo unaona amejam. Mm-hmm. Unashangaa juu nimeweka kikombe kwa sink sijasafisha imekuwa issue
juu wapi
na wewe ukiwa kivyako kuna vitu unapenda kufanya kama hizo mimi kwanza mimi napenda kukaa naked ndani ya nyumba peke yangu tu na short yangu yani nime relax tu napika hivyo tu sasa maybe kwake ina muudhi naona so vitu kama hizo zinafanya unakataa tu kuishi na mdem. Second, I think okay, kwa hiyo part ya rent ama nini, na feel maybe a situation ndo inaweza kufanya uishi na yeye. For example, apate mimba yako. You have to take care of your kid, si ndio? Mm-hmm. So most likely mtakuwa pamoja. So mimi naona it would have been better mkiishi pa mkikaa in the same house. Ina wasave for rent ya kulipa places rent why na hiyo pesa mnaweza weka ya kulea mtoto.
Speaking of kulea mtoto, the last episode I shot here I was speaking to a young lady. She got married when she was young. She got married when she was 21 years old. Yeah. And I was looking for those people who are young and married. And what is your view on that? You know it's something that is happening nowadays. Ama you guys see mnaiona? It's something that is happening nowadays. Unapata boy ako 23, girl demaka ako 22, ama mkuja tuishi, they have started a family. It's happening kina other influential people are doing it. It's happening. And will you even do something like Bush ukimaliza 4.2 unasema we mdem kuja tuishi tuanze familia tuanze kulea what is your point of view about that?
Italingana how stable you are at that time.
Stability
kwanza wewe jijue establish kidogo. If you have something you can share with someone, bas, you can come to kai pamoja. You bring something on the table, I bring something on the table. Then from there, tunasaidiana, ndiyo. Hiyo inaweza work. By the way, young marriages. Okay, wase wengi ufikiria.
But it works, but they said it won't work.
Wase wengi ufikiria,
it will fail. And people, because of this chile who was here, I hosted her. She got married at 21, even she did a church wedding. They did a church wedding. And nice. Now they have like a baby. No, they're hustling. And they're just doing well. They did the church. Well, they talk. That's why I was talking about it. It's not that if you get married young, it won't work.
Wase wengi ufikiria haita work.
Bora mko of the age 18 and nini. But it can work. Khalifa, would you do
most
that?
Most likely, it'll work.
It depend on a lot. Like on Kaniko stable. If she's the right one.
Hakunanga the right one.
Ako bro. Hakuna story ya kutema. Una tem kuni ni umbwa. Uni human. Already ako temed. Unaona? So mina feel it all depends na mse. Uki feel uko sawa and you need someone for uneza fanya your move. Make it, man. See why you hold back at the wish and regrets. Lakini bado, like, kuna like, si ni wase Gen Z bana ni wase wanapenda sherehe. Kama mtaweza kubalance hiyo story ya sherehe na
kuna
Jukuna wase squeeze mse ameolewa lakini atokee.
Yes, hiyo ndio.
Lakini anadai kutokea. Hiyo ndio shida. Hapo ndio shida iko.
Anadai kutokea.
Anadai kutokea lakini haezi. Sasa hapo si ndio anaenda kuwa sneaky sasa. Yeah.
Mm. Oh, nice, nice. As we conclude, I would love to ask you guys, what is the future of Hotbox? What is the future of Hotbox in the Khalifas? What do you want to achieve with Hotbox in the next 5 years? Where do you want Hotbox to be? Hotbox, the future.
Hey,
what
years
plans? Ama 2 years, basi. 2 years, ama 1 year?
In the next 1 year, tunataka tuweke episodes pale YouTube. Tunataka tuanze ku earn from YouTube.
Nice. Even earn from Spotify, like podcasting enye, achana na YouTube. You know Spotify pays even than YouTube. Spotify pays than YouTube, way better than YouTube, okay. If you don't know. A lot.
Ni kama ume experience.
Mimi niko kwa paycheck ya Spotify bwana.
Walai.
Watu wanasikiza hapo kama mtu asikiza spoken shit dark. Mimi niko kwa paycheck ya Spotify na Anchor. Wananilipa by the way.
Walai.
They pay me. Mimi niko kwa paycheck. By nikifanya ads hata saa hii ukifika Spotify ukifika.
Okay, sasa shida ya hiyo ads. Tumekuwa tukiangalia analytics zetu. Like the last episode tulieka ad ya mtu. Tukaeka ad, but sasa wanasema to get that money ni only for US.
Hiyo ni Anchor, kuna US memes zenye, hata mimi Anchor wananiambia it's available in the US only.
Yeah, so bado haijaanza kuingiza pesa.
Very soon tutaanza kurekodia US. Poleni mkiona siko around.
So basically, what is the plan for Hotbox? What is your biggest dream you want for Hotbox? Any the penye nana mkifikia tu penye Hotbox ni fikasa, we made it manze. We are glad you started this podcast. Achieve, what do you want to achieve with this podcast? What do you want to achieve?
Yeah, so mimi nikifikiria anything kuhusu Hotboxing, like nafikiria going big. Kuna kuwa na merchandise, kuna like kukuwa na live shows kama nilisema. Events kuna bado like kwa listeners man, tunahitaji listeners na tunahitaji like some good content and some good planning though, like to achieve all our plans. So daily tuna grow na tunapimia like earn from history. Juu hakuna kitu tamuka ku earn from kitu inakubamba, unaona,
from your very.
So unapata kila day tutakuwa hapa tu fresh giving you our all to tuna enjoy ourselves, unaona. That's the plan, man.
Na bado tuko ready for those endorsement deals.
What maybe tell us, what is your dream organization that you want to work with them? A dream brand. Everyone, dream every creative brand. Has that one dream brand you want to
work with.
That you want to work with, you want to collaborate with and even partner with. Yeah. What is that big brand? Dream brand.
Personally, okay. Wacha, hii nayo, wacha niongee mimi kivyangu. Personally, mimi ningependa kufanya na not a radio station, not a TV station, but it's like an okay, yo jina ikuji, but it deals with promoting people from mashinani, not okay,
from mashinani,
sitasema my okay, si mashinani but from a humble, wanaitanga humble background, si ndio, ku promote wase kutoka kwa a humble background, unawaleta to a level where they can interact with people from what we call high class people, waone pia wao au ni watu kama nyinyi, like jua sai okay, for example sai ukitajua mtu prominent uambiwa amekuja hapa, inakuwa kama tourist attraction, unakimbia pale kumuangalia, but ule msee anatoa damu kama wewe, ni muhusi kama wewe, amemea ndevu kama wewe, ni wewe tu. So like mi uona, spendi kuona mse akipewa sifa sana, sasa inakaa kama wengine ni inferior. So naweza penda kuwa na organization yenye ina deal na nini kitu kama hiyo ya ku empower people, at least unawapeleka, for example umetoa kijana Madhare ama somewhere place ajaiona vitu, umempeleka Dubai, umeenda akaketi in a sitting of people doing business deals. Akaona venye vitu zinafanyika huko. Unajua hiyo kitu itamuinspire. Eh, kumbe pia mimi naweza fanya kitu kama hicho. Yeah. And that person will be great at the end of it all.
Mimi ningependa ku work like na any company yenye ina husu art. So like me personally nilikuwa na feel Maseno iko na a lot of talent. Na like daily imagine hadi tukiweka episode ya kuhost wasanii different. Unapata like wao wanakuwa exposed. Hatuwezi wamaliza.
Hata mimi I was hosting. I said Tike was here baby. Yeah. 2 weeks ago Tike alikuwa on that same seat. I said Tike and he mentioned you guys. He told me baby I have my friends wanafanya hotboxing for the photo. At that time baby Tike was the first person who told me about your podcast. Ati I have friends wanafanya hotbox. He was so proud. But wanze wanafanya kazi fiti. Tike was here. Like Maseno artists are ni wengi. Maseno creatives.
Yeah.
And Maseno is so creative. I tell people manze Maseno is talented. A lot of like it has a lot of artists. I was saying, you know Pastor Mrasta? He's called Walker.
Mm.
Walker. Yeah. He was my first guest by the way on the pod. I also said Walker. Like, there are so many. So like, you can't always imagine Lisa. A lot of creative.
So like,
and they should work with them, by the way.
Yeah.
I think as podcasters, and we should work with more artists in Maseno. That's why I'm doing a campaign. Nafanya campaign Maseno inanza next week.
We should join it.
You should join me. Sinara kumbia hashtag join the Unspoken community is a movement.
Yeah, yeah.
Movement.
Big thing.
So I'm starting a campaign to Maseno's first podcast. Where tunambia wase, manzi, if you're in Nyanza and Western region, manzi, Maseno has the dopest podcasts.
Yeah,
so like,
yeah.
No wonder it was Unspoken community. So I'm planning on maybe to go in a podcasting community in Maseno. Yeah. Where as kama nyinyi ni mapro, like tuna mentor other podcasters.
Yeah,
alafu tuna build numbers. Unajua tunaweza pata tu numbers za Spotify tu from Maseno peke yake.
From Maseno.
Hata usiende hata sijui wapi.
Ploti moja peke yake.
Maseno peke yake inaweza fanya ukwe kwa pay grade ya Spotify peke yake. Ukipata tu 10,000 listeners, Maseno iko na watu wangapi? Like Maseno peke yake inaweza pata tu unakula dako Spotify, yani you earn money from your podcast, kutap into Maseno's nini peke yake. So that was maybe the main agenda I was thinking about. To just initiate kukua na campaign about Maseno podcasting, watu wa join the community, people should listen to our podcast.
Yeah.
Because we are telling stories enye, it's not late na sidi. Because also people mean me also, ni from Maseno, kina Tike, Tike wakona stories, ni mambia, I have to host you, kina Tike wakona stories hapa, they're from Maseno de Mwanacha. So that was the main campaign. Inanza when?
Next week.
Nafai anze Monday, I was supposed to start this other week nika push. Anda kwa ikweta.
Monday sindi kesho.
Nishaundadi poster sasa bado poster nitaonyesha poster hapa nishaunda poster nataka if Friday I'm supposed to go back to Ikweta FM for an interview niambie short story where it all started. Ilianzia Ikweta FM na sasa hii nimetoka Maseno lakini bado mimi narudi back to Maseno bado hii jani ya podcasting ilianza Maseno
by the yeah Ikweta like wali well, you to pay a platform.
Me, I was not a media student. I started from Ikweta FM. Passion tu nikupeleka hapo unajipush. Hadi hao those media lecturers wasema, you are sasa wewe si media student lakini wewe ndo unateach au media students how to do a show. So like the journey started from Ikweta. So this Friday, me I'm going back to Ikweta FM to tell the story where it all started and to push podcasting in Maseno. So guys, that was it for this episode. Thank you to the Hotboxing. Guys, you should go and listen to the Hotbox. Iko available on Spotify. Go check them out. They have dope content. Go check them out. And yeah, I think I'll see you on the next one. Remember to be kind and keep hotboxing. Yeah, goodbye.